dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane mu kiganiro dusangira ijambo kandi nanye nsuhuje abakurikiye Radio Ijwi rya Amerika. Ni muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro tubagezaho kuri Radio Ijwi rya Amerika mu gihe isi yose yibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Umwihariko w'ikiganiro cya none turasubiza amaso inyuma tujye mu cyahoze ari Komine Giti yari mu cyahoze ari Prefegitura ya Byumba mu Majyaruguru y'u Rwanda. Ubu ni mu murenge wa Bukure akarere ka Gicumbi.
Ndashaka kuzajya Byumba ihoraye ubahubwo ndagiye horaye hora rwose ndagiye horaye hora ndagiye
ufatiye ku marorerwa yabaye mu Rwanda hari byinshi byanditswe kuri Komine Giti hari byandikwa yewe biranashoboka ko hari nibindi byinshi bizakomeza kwandikwa kuri Komine Giti aho ni kucyafatwa nk'umwihariko wayo niyo mpamvu mu kiganiro twabateguriye tuza guha ijambo abari abategetsi muri Giti ndetse n'abari bahatuye kugeza ubu bose tuganira baracyari imbere mu gihugu kubw'iyo mpamvu mpayikaze bwana Edouard Sebushumba wari burugumestre wa Komine Giti mu gihe cya Jenoside aratangirana n'umwihariko w'icyahoze ari Komine Giti yategekaga
umwihariko yo kumire nuko abaturage bari babanye neza kuva kera bahana inka bashingirana nta macakubiri abarangwamo ibyo bikaba byaranatumye Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 nta bukana yagize muri Komine ndetse nkavuga ko nta niyabaye
ibyanditswe bibataka nk'intwari yakumiriye ubwicanyi muri Komine Giti umwihariko cyangwa sibanga mwatubwira ryariri
ukurikiranye amateka ntabwo Jenoside yabaye nk'impanuka Jenoside yari yarateguwe wenda ntagiye mu mateka ya kure nkahera mu ya hafi n'abato yabazi tubyo wenda nyamara urwenda igihe ingabo za FPR zashozaga urugamba rwo kubohora igihugu wabonaga hari ibikorwa bigenda bikorwa ubona ko biganisha ahatari heza aha navuga bike ubuye nk'ifatwa ry'ibyitso muri 90 uzi ko hafashwe Abatutsi benshi ndetse hagakurikirwaho n'iyicwa ryabo mu gihugu hirya no hino aho navuga hatwegere ni nko muri Komine Murambi ho banahungiraga inahangaha tukabakira byamara guhosha bagasubira iwabo muzi ko no muri za Bugesera za Bigogwe n'ahandi henshi Abatutsi bagiye bapfa hari ibindi bikorwa byagiye bibabuye amashyaka menshi amaze kwemerwa muzi ko kugira ngo yemerwe byatewe n'igitutu amahanga yokeje wari Perezida Habyarimana arayemera ariko yemera bitavuye ku mutima avuga ati nemeye mukeba nyuma yaho hari ibyagiye biba ugasanga nkuko nabivugaga byototera ibikorwa bibi cyane muri za mitingi ugasanga abantu bararwana amashyaka MRND ZAPR ZAPSD abantu bumwe bashyizemo icyizere ko demokarasi igiye kuza ariko ugasanga aho bwirakura amacakubiri bumvaga bavuga za PL power n'izindi bigiye ivukiro ry'amashyaka menshi urumva ko hagiye habamo ibikorwa bitari byiza ahabaye za mitingi bakarwana n'ibindi muziko hari imyigaragambyo yigeze kuba mu gihugu hose yo kurwanya amasezerano ya mahoro ya Arusha bigaragara ko ishyaka ryari ku butegetsi ritashakaga igabana ry'ubutegetsi iyo myigaragambyo yabaye mu gihugu hose muri Komine Giti twarayamaganye ko twumvaga aho yagiye iba abantu barwana cyane cyane Abatutsi bakubitwa amakumi namwe byagiye bibaho hari ivuka ry'imitwe y'amashyaka imitwe y'urubyiruko yitwara gisirikare iyo nayo yari imitwe ifite urugomo rukabije cyane hari intera hamwe hari impuza mugambi cyane cyane zazityaye ubona ko zigenda zitoteza abatutsi aho zinyuze hose byo ni ibikorwa byinshi byagenaga bigaragaza ko imbere atari heza ibyo ryo byatumye dufata ingamba zo gukoresha inama nyinshi kugira ngo dukangurire abanyarwanda abanyagiti bagomba gukomeza kubana mu mahoro uko byari bisanzwe bakirinda amacakubiri tukabereka uko umwanzi bari bafite mbese ni ubukene nta kindi naho kuvuga ngo umuhutu n'umututsi bagomba gusubiranamo ibyo tubibavanamo ngane rero noneho kuri genocide nyirizina muri mata muri 1994 kuko ari byo mwanambashije cyane ahangaho rwose kuva itariki ya 7 ukwezi kwa 4 genocide itangira kugeza tariki 26 kuko nibwo abasirikare b'inkotanyi bageze kuri biro bya komine giti nta muyobozi wasinziraga kuva kuri burugumesitiri abo bitaga abakonseye b'amasegiteri abasabajyanama abapolisi twese twararaga tuzenguruka komine tureba ko nta wahirahira ushoza intambara kuko burya kugira ngo umuturage afate iya mbere yica undi ni uko yabonaga hari ukuntu ubuyobozi bubishyigikiye twe rero twaberetse ko tutabishyigikiye nk'amasegiteri yegeranye na komine Murambi yari yatangiye kurya inka z'abatutsi abatangiye kurya izo nka twarafashe turabafunga binagaragara n'abandi baturage ko ibyo bintu tutabishyigikiye kuko n'interahamwe zo muri Murambi zashaka kwambuka ngo zize muri giti mujya mwumva umukonseye waharwaye intambara ikomeye cyane witwa Gatoyire twajyaga tumwohereza n'amasasu n'ibikoresho n'abandi n'abapolisi kugira ngo bamufashe interahamwe zo muri Murambi zitambuka ahandi twibanze cyane ni ku kiyaga cya Muhazi kuko kiriya kiyaga cya Muhazi hari abantu benshi baturukaga mu gice cya Gasabo y'ubu ngubu icyo gihe ari komine Gikomero abaturukaga Ifumbwe muri za Gikoro bahungira muri giti hariya rero twarwanya urugamba rukomeye cyane kuko interahamwe nazo zashakaga kwambuka kugira ngo zize muri giti noneho mbwira abaturage mujye ku mazi mufate amabuye mufate iki mukumire ziriya nterahamwe zishaka kwambuka ariko mureke abatutsi bahunga bambukire muri giti nabwo natanze uburenganzira bwo gupfa yuko abasari bafata amato bakajya ku kiyaga kwambutsa abatutsi bahungaga hari n'abazaga bakomeretse tukabageza ku rwesero ku centre de sante kubavuza barambuka baza muri giti niho yahungiye uko yabonaga ho nta bwicanyi buhari sinzi bamagize kuri centre hepfa ngaha hari ikigega cyarimo ibishyimbo bigira nko kuri toni 80 ni cooperative yari hari y'abaturage bajya gashyiramo imyaka yayo kwizigamira ibihe bibi kugira ngo izabagoboke twagiye turagifungura ibyo bishyimbo byarimo n'ibyo byatunze impunzi zaturutse hirya no hino zihungiye muri giti bimara igihe rwose nta nzara bafite abakonseye banjye rero n'amapolisi imana nagize nuko twavugaga rumwe inama tugiye yo kujya gukumira hanaha bakagenda ntawe uvanga ngo nagira hirya yigisha ibindi abakonseye harimo abahutu harimo abatutsi twese tutahereza umugozi umwe
ubwo ni ukuvuga ko nta baturage bigeze bicwa guhera mu kwezi kwa 4/1994 muri komine Giti
muri komine Giti nta baturage bigeze bahicirwa cyo kuri abandi bagiye bagwa hirya no hino babaga mu makomine yandi batabaga muri Giti ndetse bakanazira ko akenshi bumvaga ngo ngo muri Giti ntacyo bakoze batubwo bose ni Inkotanyi abenshi bagiye babigwamo
nk'umuntu wari burugumestri wa komine Giti byari mu bihe bikomeye nta muntu mu muryango wanyu ushobora kuba yarishwe muri iki gihe
abantu mu muryango wacu hari ababuze ariko ntabwo babicwe muri Giti ntawuze ahantu baguye babaga hirya no hino mu gihugu nk'abandi bose.
Hirya no hino mu gihugu hari za kiliziya zagaragayemo ubwicanyi, yewe na zimwe ubuzahindutse inzibutso. Abihaye Imana bakoraga kuri paruwasi ya Rwesero muri seminari babyitwayemo bate muri icyo gihe?
Mu 1994 paruwasi ya Rwamiko ni aha hafi hagati ya biro bya komine Giti na komine Rutare, niho hari paruwasi. Aho ngaho ni naho abantu benshi bari bahungiye, hari abapadiri b'aba Espanyol, abapadiri bose babyitwayemo neza, bari bafite n'amastoke y'ibiryo bagaburira abantu. Ariko babonye intambara irimbanyije, bageze aho baragenda, ntabwo twamenye aho banyuze. Bamwe batubwira ko baciye imuhura, none bagira imuhura bagahura n'abapadiri baho bagafata imodoka bakagenda.
Naho abo ku Rwesero bo babyitwayemo bate?
Abo ku Rwesero mu iseminari muri icyo gihe ndumva naho nta kibazo cyabaye muri 1994. Ahubwo ndumva mu iseminari niba nibuka neza, abari hafi aho ku Rwesero babonaga ibibera hakurya y'amazi, aho nahoze vuga muri Gikomero, bashatse guhungira ku Rwesero. Batubwiye nyuma yaho ko babohereje abapadiri bababwiye ngo nibazamuke baze kuri komine.
Dushingiye ku byanditswe na Dr. Leonard Nduwayo ukomoka muri Igiti, avuga ko hari abihaye Imana, ababikira, abapadiri ba Rwesero n'abandi bakozi bakoraga muri komine Giti bishwe. Byaba ari byo?
Ibyo ntabwo mbizi rwose, keretse baba baraguye ahandi hatari muri ibyo bigo bakoragamo, aho byashoboka. Ariko numva ntabaguye ku butaka bwa Giti.
Imyaka 25 irashize jenoside ibaye, hari gahunda z'umwe n'ubwiyunge zagezweho, by'umwihariko nka Sebushumba Edouard wari muri komine Giti ayiyobora. Iyo myaka 25 ishize, kuri mwe mwicaye mwiyumva mute?
Ingingo y'ubumwe n'ubwiyunge, njye numva igihugu kigeze kure. Iyo mbona ibyakozwe byose ukareba ukuntu abanyarwanda babanye, cyane cyane navuga muri Giti, ari naho mba, ari naho nabaye kuva mvutse, mbona ubumwe n'ubwiyunge rwose buriho gutera intambwe nziza, kandi nkaba mfite icyizere ko bizakomeza kubera leta y'ubumwe ibifitemo ubushake buhagije.
Hari ababurugumestre bagenzi bawe, imvugo ikunze gukoreshwa n'abanyapolitiki, bijanditse muri jenoside, hari ababihaniwe, ndibwira hari n'abagiye hari barangiza ibihano. Nk'umuntu wategekaga mu bihe bikomeye, ikikuza mu ntekerezo cyane kuruta ni ikihe?
Kinza mu ntekerezo cyane ni ibihe twanyuzemo bikomeye cyane, noneho Imana ikaramfasha tukabyivanamo amahoro. Ikindi kinzamo cyane no gushima Imana no gushima abanyagiti ko batatatiye igihango bari barahanye, umuco bari baratojwe wo kubana neza. Icyo kintu kiranshimisha cyane.
Iyo wicaye muri komine Giti wari uyoboye, nicyo cyubahiro baguha, nacyo gira icyo kibwira aho abanyarwanda?
Iyo mbonye uko bimeze numva nshimiye Imana, kandi icyo nabwira abanyarwanda bose banyumva nuko nabi ntihembwa. Gukora neza ntawe byishe, gukora neza ntibisaba amafaranga. Icyo nabwira abanyarwanda bose banyumva nuko bajya bakora neza bakirinda, cyane cyane kuvutsa umuntu ubuzima atari bubana bumuhaye, kuko amaherezo nabo ntabwo bazatura ku isi ubuziraherezo, baba bazarangiza nabo bapfuye.
Abanyarwanda hari ukuntu bajya bagira akanya ko kwishimana. Uri muzehe wayoboye komine Giti mu bihe bikomeye, ariko nk'abanyagiti b'icyo gihe wenda hari abagiye bataha bitewe n'imyaka, mujya mugira umunsi ukabona baragukeneye bakavuga bati uyu ni umuntu waturinze?
Wenda ku mugaragaro ngo bibe binakwita ofisiyeri ntabwo birabaho, ariko abenshi usanga iyo duhuye dusabana tuganira wumva bishimiye kumbona. Ikindi nanone nabaza nkubwira ko ari abantu bagiye bahungira muri komine Giti, cyane cyane abanyarwankuba muri cyahoze ari komine Murambi, hakurya ari abanyafumbwe mu cyahoze ari komine Gikoro. Abo bose iyo babonye akanya ko kugera inaha ngaha baza kunsuhuza, nkumva ibyo bintu binshimishije.
Leta yaguhembye iki?
Leta muri 1997 yampembye sheki y'amafaranga miliyoni.
y'amanyarwanda.
Nta kindi?
Ikindi ni imirimo nagiye nkora imirimo inyuranye, urumva nacyo hagihembo kirenze icyo ngicyo, nabyo kandi numva ari ibintu byiza cyane. Nabaye sous-préfet ntambara ikirangira, mvuye ku sous-préfet mba député, ubu ngubu nkaba ndi muri pension, numva nta kibazo mfite mu murenge wa Bukure, akaba ariho nkora imirimo yanjye inyuranye, cyane cyane yerekeranye n'iy'ubworozi n'ubuhinzi.
Hari umuturage wagize icya kugenera nk'impano ku giti cye?
Hari uwanyemereye inka, si ngombwa nako muvugira ahangaha, ariko arahari. Hari n'abandi njye numva bashaka kumbona, ubwo iba ari ukumbona gusa, iba ari n'ikindi bazagena, ubwo sinakimenya.
Turabashimye ku kiganiro mwemereye Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndabashimiye, murakoze cyane.
Ruvumba buyoga nabwisige tumba gituza muhura na ngarama tare mukarange cyungo akivuye na cyumba nyamikibari kiyumbi giti murambi uri komini uri karenge katwire n'abanyabuzare tugamba rumwe bina bayimo tuzaganira kindi kubangana isanza shanga chume ahakishera kinuzire Kabyumba nyenda kuza byumba.
Muracyateze amatwi Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo, aho tukiri ku ruhererekane rw'ibiganiro tubagezaho mu gihe isi yose yibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Mbibutse ko dusubiza amaso inyuma tureba ku cyafatwa nk'umwihariko w'icyahoze ari Komine Giti. Muracyumva bagira ubusa, reka noneho twumve n'abari batuye muri Giti kuri mikoro ya Edi Rwema hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze, nitwa Rubangura Emmanuel, ndi umuturage mu murenge wa Bukure mu cyahoze ari Komine Giti. Nakoze imirimo myinshi itandukanye, narigishije mu mashuri abanza, ariko imirimo nakoze cyane ni ukuyobora urubyiruko n'imikino ndetse n'amakoperative mu cyahoze ari Komine Giti. Mfite imyaka 59, akaba ariyo Komine Giti nta ruhare yigeze igira mu byerekeranye no kwica abantu, bitabujije yuko hari abantu b'intagondwa, unabizi hari abantu ntaburi runtu, hari harimo abantu batekereza nabi bumva bakwica abandi. Ubutegetsi bwari buri icyo gihe ntabwo bwabyemeraga, bwakanguriraga Abanyarwanda Abanyagiti kutica abavandimwe babo. Ikindi nuko Abanyagiti mu makuru twakiraga nuko no muri za 59 abaturage b'iyi komini ntabwo bigeze bagira umujinya wo kwica abavandimwe babo. Bigaragara ko n'ubuyobozi bwa mbere ya Edouard Sebushumba wategekaga Komine Giti n'icyo gihe nabo ubwabo bagize uruhare mu kubuza abantu kwica abandi. Hari abatwari twarega twumva bitwaga bakayijuka Gustine musaza yahoze ari sushefu, nawe yaba yaragize uruhare rukomeye kugira ngo mizane 59 abantu bakwica abandi. Urebye rero ubu buyobozi burumese yayoboye, abakonseye nabo barafite umutima wo kuhagarara ku baturage babo, nibo babaga babegereye cyane biturutse ku nama. Ikindi murabizi urubyiruko ni rwagize uruhare mu kwica abantu, urubyiruko rw'interahamwe, urubyiruko rw'impuzamugambi nibo bagize uruhare rukomeye ahandi hirya no hino mu gihugu mu kwica abantu. Muri iyi komine rero nta mutwe w'interahamwe waruhare.
Umuntu yakwibaza wende byo byatewe nuko wari umuyobozi w'urubyiruko yari umututsi.
Nabyo nibyo, kuko nariwe nanjye narahigwaga, ariko mu rwego rwo kugira ngo ntapfa urubyiruko rwanyibonagamo cyane, kuko nakundaga siporo nabo bakayikunda, tukakinyiza rugatsinda, twari dufite ikipe ya basket itsinda yari mu cyiciro cya mbere Premier Division, tukagira imikino y'ingororamubiri, tukagira umukino wo koga muri iki kiyaga cy'amazi, tukarushanwa amateleviziyo y'isi yose akaza akabifata, tukagira amakoperative yahuzaga abantu. Noneho mu gihe cya za mitingi muri za 1992 ari nabwo isaba Jenoside yategurwaga cyane, aho kugira ngo abantu bajye muri mitingi twe tukahugira muri siporo, urubyiruko nkarujyana muri siporo, burugumesi arabimfashijemo agategeka ko ntabura akagutugurira imipira.
Wari umuhutu?
Yari umuhutu rwose, yari umuhutu, ariko Imana yavugiyemo niko navuga. Hanyuma akamfasha tukagenda tukivugira n'abaturage, kubera ko baramenyeye siporo bakaza kwirebera imikino no kujya kwitabira za mitingi zikangurira abantu kwica abandi. Rero cyarakozwe, nta mutwe ntarangu tugiye tugira, abari babifite mu bwonko babuze uko babikora.
Umuntu yakwibaza kuko hari n'utundi duce twagerageje kwanga kujya muri Jenoside, muri Butare barabigerageje, ariko habaho igitutu giturutse hejuru cyategetse abo bayobozi kwishyira mu bikorwa. Hano nta gitutu cyavaga mu buyobozi mwigeze mubona?
Twagize amahirwe adasanzwe, kuko ndibuka mu nama twakoranye na prefe yigeze kutubwira arakaye cyane, avuga ati umuntu yagira imuhurate adakandagiye muri Giti, kubera yuko icyo gihe nta bikorwa by'ubugome n'urugomo byari bihari, akibaza impamvu abantu batarimo kwigishwa kwica abandi.
Uwo perefe ninde?
Yitwaga Bizimana Augustin, yageze aho ngabana minisitiri w'ingabo. Indege ya Habyarimana yaguye ari minisitiri w'ingabo. Ikindi twagizeho amahirwe, burera urabona ko urugamba rwo kubohora igihugu rwaturutse mu gice cya Byumba mu Majyaruguru, noneho tubonye ko burugumesi yatangiye ashobora kurushwa imbaraga n'ubuyobozi bumukuriye, ndetse atangiye no kubura n'amavuta y'imodoka kugira ngo akunyeze nguruke. Twebwe twagize ubutwari bwo kujya gushaka inkota nyaho zari zirizanye aho bitazanya miyaga ziza zirukanka zimwe zisigaye zitabara Rutare na Buyoga n'ahandi hirya no hino, ariko tubona abasirikare bake baraza bahageze, abajandarume bari bahari bariruka, tuba tugize Imana gutyo. Ariko inkotanyi zasanze hari icyakozwe,
ari abashobora kuvuga ngo impamvu bitabaye nuko hari inkotanyi,
nabyo byabigizemo uruhare. Ku nkotanyi zasanze hari icyakozwe, turanazishimira cyane, kuko iyo zitinda uriya mugabo aratangiye kunanirwa, kuko n'abagenzi be bari batangiye kumuhinduka nka Gatete uri Murambi. Ubwo yaje kubohora komine Gitavu, ati ntacyo mukora. Witwa Ndoriyo Bijyabo arafunze, yaje ari impunzi, ageze hariya ashaka kwerekana ko abantu bagomba kwica abandi. Buri wese aramubwira turi impunzi nk'izindi, twari duhari abavandimwe turi kumwe bari bahari. Ati uri impunzi nk'izindi, ugomba gukurikiza amategeko y'impunzi nk'izindi. Urumva ko bari batangiye kugira kumurusha imbaraga, cyane cyane ko hari abaturage babo babaga barahungiye muri komine Giti, akagerageza no kubashakira ibyo barya. Hari nk'ikigega cyari gihari cy'abaturage cyari cyuzuyemo ibishyimbo, ati kika kugihambuka kugira ngo abaturage barye.
Ubu se mwavuga ko abahutu n'abatutsi muri iki gihe muri komine yanyu ya Giti nubwo nta cyabaye mubanye gute?
Mukuri iyi ni radio, ntabwo umuntu yabeshye kuri radio. Abaturage ba komine Giti no mu bihe bibi bashoboye gufashanya. Ubu rero ubwo rwose ni umwe n'ubwiyunge muri komine, mu cyahoze ari komine Giti, muri uyu murenge wacu wabukora cyane cyane. Ubu niwe ndimo, umwe n'ubwiyunge buri rwose. Nanjye ubwanjye ndi muri komisiyo y'umwe n'ubwiyunge, ariko ndi kumwe nawe muri komisiyo y'umwe n'ubwiyunge. Ntabwo ari abatutsi gusa, ntabwo ari abahutu gusa, turavanze. Ntabwo wamenya umuntu umuhutu ninde, umututsi ninde. Ikindi nifuza kongeraho no kubashimira, nshimira cyane cyane ubuyobozi dufite. Dufite ubuyobozi burebera abaturage. Nkongera nshimira ingabo zabaho iki gihugu, nkongera ngashimira n'abaturage bacu yuko bitwaye neza mu bihe bibi, mu bihe byo kwica abantu abavandimwe babo. Ndabashimira cyane, nifuza ko ibyo bintu byazakomeza, ubundi gahunda ya Ndi Umunyarwanda ikaba nziza, igakomera mu gihugu cyacu.
Banyita Nizeyimana Alphonse, nkaba ndi umuturage hano mu murenge wa Bukure, hahoze ari muri komine Giti. Mu gihe cya Jenoside rero abantu bo hakurya bicaga abandi, twebwe kubera ko twari duturiye ikiyaga tugafata amato tukagenda tukambutsa abantu tubazana kugira ngo tubarokore. Ubwo rero byabaga bikomeye pe, kuko interahamwe zo hakurya zazaga zishora abantu zishaka kubashora muri Muhazi, twebwe tugafata amato tugenda tubambutsa tubahungisha.
Wari ufite imyaka ingahe?
Nari ufite imyaka 18.
Amakuru atubwira ko umubyeyi wawe yabigizemo uruhare rukomeye cyane, tubwire muri make icyo yakoze, yari muntu ki?
Yari umuturage wacuruzaga, ariko akabana n'abantu neza, ku buryo n'abantu benshi bazaga akabacumbikira bavuye hakurya bahungiye inaha.
Icyo gihe mwari abahutu, mukabona ko hari abatutsi hakurya barimo gushakishwa, mugafata ubwato mukambuka
mukanyambutse tukabarokora, tukabazana tukabacumbikira.
Mwarukuye nka bangahe?
Bagera mu bantu nka 30.
Benshi babaga bavuye?
Babaga bavuye hakurya igikomero.
Hanyuma iyo bamwamaraga kubageza hano, habaga iki? Hakurikiraga iki?
Ngo twarabacumbikiraga kugeza igihe bazagira mu nkambi, aho inkambi yari iri Rutare.
Hanyuma icyo gihe abo batutsi benshi bahakurikiranwa n'abahutu hano muri komine Giti, uri umuhutu ubwawe, kuki mwebwe mutakoze nk'ibyo abandi bakoze?
Mbo kubera ko twebwe twasaga nk'aho abatutsi tubanye neza, kuko na mama yari umututsi, papa ari umuhutu. Urumva ko twari twarabanye, twarahanye igihango, mbese abatutsi twabiyumvagamo cyane.
Haba harigeze habaho igitsure cyangwa se kubotse gitutu kugira ngo mukore nk'ibyo abandi bakoraga?
Mbo kubera ubuyobozi bw'intaha bwari bwiza, uwari burugumesitiri Sebushumbi Edouard asa naho yakumiriye Jenoside, ntabwo yigeze yaba muri komine Giti.
Hari isano yari afitanye n'umubyeyi wawe? Bari baziranye?
Nta sano, usibye ko buri umuntu yari umucuruzi abantu benshi baba bamuzi. Nta kindi kintu cyatumye kuturokora abantu, ni uko twakundaga abantu bose.
Wibuka iki icyo gihe? Icyo wibuka?
Icyo nibuka ni uko abatutsi benshi bahungiraga mu rugo.
Iyo bahageze
twarabacumbikiraga, tukabafata neza, nta kibazo rwose cyabagiraga bageze mu rugo.
Kwambuka iki kiyaga byabafataga igihe kingana iki? Mwari bigenzaga gute?
Mbo twafataga ubwato tukagenda tukazana abantu ku mwaro, byabaga ari nk'iminota 10 kugera hakurya n'icumi kugaruka.
Hanyuma se hakurya nta bantu babaga bategereje wenda kuba babagira nabi?
Mbo akenshi wambutsaga abantu ninjoro, kuko ninjoro nibwo biba bitagorana.
Mwamenyaga gute ko bakeneye ubufasha?
Iyo wabonaga abantu bari ku cyambu ku mazi, barahamagaraga bati mwadutabaye, mwadutabaye, ukajya kubatabara. Rero
ubu se mubanye gute?
Tubanye neza, nta kibazo gihari.
Amazina numva aririmba harenga Rutare Nyagatare giterane, uvumba gatu na kagitumba, harembo mahire y'u Rwanda, ungwe kinihira na nyagahanga iramuruzi kiziguro ete na rwesero kuri muhazi
nitwa Ntaganzwa Evariste mfite imyaka 58 ndubatse mfite abana batatu abavuka muri komini ya Giti ku cyunzi ku cyatumye interahamwe zitaza muri komini Giti ni umuco abantu bari batuye Giti bari bafite kuva muri za 59 ubwo mwumvaga abantu ngo bajyaga bica abandi ariko ho bashoboye kujya babaherekeza bakabageza ku Bugande bakabacisha za Gatsibo bakabambutsa bakajya hanze umuco rero w'inaha hari abagiye hanze hari n'abagiye basigara babana neza n'abahutu n'abatutsi ku buryo umubyeyi wabyaraga zaba inka z'umututsi zaba iz'umuhutu hari umuhango wo kubyukurutsa inka zose bakazizana zigakamirwa abana bo muri uwo muryango bagahemba umubyeyi wabyaye ntabwo bavugaga ngo ni umututsi cyangwa ni umuhutu aka kano gace ka komini Giti abahandi babonaga ukuntu bakundanye niko kubita ngo nabatangana nta buryarya bwahabaga nta guhohotera undi noneho kugira ngo rero bigejeje muri za 90 bakigisha abantu ko umwanzi w'u Rwanda ari inkotanyi bavuga ngo zifite imirizo ngo amatwi ariko muri komini Giti ntabwo bigeze byenye ibyo babyitaho aya makomini akikije komini Giti za Byumba Giti yo bayitaga Abaganza bakavuga ko Abaganza nta muhutu haba nta n'umututsi haba bose ari abantu bamwe hano tuhita mu Buganza mu burasirazuba bwa Gicumbi rya gice cya ruguru babitaga Abakiga twebwe bakatwita Abaganza mu bantu rero abantu bagiranye kuva icyo gihe n'intambara ibaye babifashijwemo n'ubuyobozi bwigishaga abaturage gukundana byatumye nta muntu n'umwe ugira ikintu akora muri komini Giti kijyanye no kurya inka cyangwa se gusenya cyangwa se kuba wakica undi ibyo byose barabyamaganya batewe n'inyigisho z'ubuyobozi bwari buriho bitewe na Sebufumba yahoraga yifuza ko umuntu yibona mu ndi
hanyuma se mwebwe ubwawe uri umuhutu mwumvaga mudakwiye gukora nk'ibyo abandi bakora
ntabwo ibyo ngibyo rwose muri kano gace ka Giti burya abantu bakora ikintu batojwe bakora ikintu bigishijwe ikintu utatojwe ikintu utigishijwe ntiwavuga icyongereza utarakize ni ukuvuga rero hano abantu bose bari bahatuye biyumvagamo ko bari barashyingiranye umugore wabo ari umuhutu umugore wabo ari umututsi buri wese yumvagamo umwe mundi nta gutekereza kuvuga ngo ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi twari abantu bamwe
wowe ubwawe nubwo uri umuhutu tubwirwa ko bagushakishije kubera isura yawe
njyewe urabona hariya muri komini Murambi nge nari umwubatsi nkorera diyosezi ya Byumba twubaka amashuri hariya bita kwa Gatete kuva perezida wa repubulika yari iriho icyo gihe Habyarimana apfuye bahise bashaka umututsi n'igisanawe nge naziraga uburebure nkazira n'isura ku buryo nagezeho nifuza ko wama nk'ibiti bibiri ngo mate muri ano mazuru yanjye ngo ndebe ko byaba binini nanjye nkaba umunyarwanda w'icyo gihe icyo gihe rero Imana yarandinze ndarokoka nge ntacyo icyo gihe ntacyo nari ndi cyo sinari umuhutu sinari umututsi sinari n'umutwe nge ubwo nta rugero nari imbere y'Imana gusa niho nari mpagaze
umaze kuhava se ubonye abandi byo bakoraga ntago washishikajwe no kugira ngo nawe uzo bikore
ntago nge ndegeze binshishikaza ahubwo nashishikajwe nuko mbona abantu bose babaho ku buryo n'umuryango wanjye barashize abenshi baguye muri leto ku Kicukiro abandi bagwa hariya bita kuri Faisali bajya guhungira ahantu hari ku Baruje interahamwe zantwaye abantu 25
icyo gihe se bo bazize iki
icyo gihe nabo nk'uko ubona nsa bose twarasaga twagiye mu isibo y'abatutsi nabo nicyo babajije
kuba twumvaga muri uyu mwanya ayo yari amateka yavuzwe kandi n'ubu yasubiwemo na bamwe mu bakurikiraniye hafi byabaye mu cyahoze ari komine Giti yo mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba ni komine ivugwaho ubudasa turebye amateka ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 kunyongera uretse amateka yavuzwe kandi yanditswe na bamwe hariho n'amateka yanditswe n'umwe mu bavuka muri iyo komine Giti na ya Leonard Nduwayo tutabashije gucukumbura uyu munsi ni mu gitabo yise Giti le genocide rwande tugenekereje twagira tuti Giti na genocide yo mu Rwanda nawe niba hari igitekerezo cyangwa inyongera watugezeho kuri iki kiganiro turayitegereje kuri email yacu ariyo radio yacu @gmail.com cyangwa kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya rimwe magana abiri na kabiri magana ane na mirongo ine na rimwe mirongo cyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe. Turabashimiye cyane mwari na Eric Bagirubusa, naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.